Yeah. Ali Kiba. M.I. Young Denzel. Come through, baby girl.
Ali. Ali.
Yeah. Yo, what I gotta do to make you come through, baby girl? You the only thing that's on my mind, and now I'm trying to find what I'm gonna do, baby girl. Yeah, Ali Kiba.
Ucheshna sauti yake, ameifanya na misi tu. Mwambie siogope, Ali ni kipenzi cha watu. Tufanye pate nyumbani, yoyote kwa ajili yake. Tena sije peke yake, asiogope aje na wenzake. Tufanye pate nyumbani, yoyote kwa ajili yake. Tena sije peke yake, asiogope aje na rafiki zake. Basi mwambie aje,
aje.
Rafiki zake
aje,
sije peke yake
aje,
bolo aje,
aje,
aje, aje,
aje,
aje, jamani aje,
aje,
aje na misi aje,
aje,
zuri wake timilifu, shamuna na watu maufu tu, kina we masepetu, nikaomba namba bitch waka nishushwa shu, ili nikose sharawa, lulu na kamdanganya. Aniogope tena sinicheke, ili nikosisha raha, lulu na kamdanganya. Mwamba mini wa kwake, aniogope tena sinicheke. Basi mwambie aje,
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 aje na rafiki zake,
aje,
sije peke yake,
aje,
bolo aje,
aje,
aje, aje,
aje,
aje, jamani aje.
I'm gonna marry you one day. Come through, baby girl, I just want us to speak. See, we met on a Monday. You must be next Monday, cause you make a man weak. Have you been to the west side? Forget whatever you see on these Nollywood films. I just wanna be your best guy. So let's try till you test fight that no one is better than him. Baby, give me your digits. Google map by location, come visit. You should show up in something exquisite. I could come over to yours, girl, where is it? You could teach me to speak in Swahili. Like, sawa sawa mambo vipi. Can you tell that I'm feeling you really? Ali Kiba and Emma, my baby, I know that you feel me.